Assalamu alaikum gay malena nuyu ku nek sa tour ak sa santax bay record bi jenn ci jamm so we are back to business as usual da nga am birthday ngenté taka inauguration press conference concert any social event bo xamanté da nga soxla visibility wala da nga bëgg ku la défaral PR video bi pour yow la su dé da nga soxla suma service luma fi lim ni wala leneen lo xamanté limu mako mu nga ma kindly text whatsapp bi su number bu nek suma bio bi it's only available on whatsapp nek ma diko use direct call we charge affordable prices pour service yi ni bayuma gannaaw ñu bëgg advertise wala ñu bëgg partner ak man kindly reach out to me with the same number side note ma ngi plead ak ño xamanté dañu soxla suma service bu bako ba len sen event ngeen wax mako prior parce que dañ dé top aidé before wala bës bi ci bopam ñu né ma dama am event nangam bu ko dé mëna meet su féké na nga am sa event nak mako téla wax mo mëna schedule sama bop té so ma collé amulo ma kayna drop me a message bu fa bina tamit hello wala hi rek just drop whatever you want to say man suma ñëwé dina la reply thank you for your understanding and usual cooperation.